Ibrahima Maiga yo John Boutique Dravela Bamako Kura. Baro dubi chapan joy. O holy TV de omoyaya boutique odom ana heba dubi chapan tate joy. Nyalo mahande. Elevi kanko Ibrahima munyal tan wawi latat sababu fa keba hunde e yeyi gol boutique.
Bo nana bamako.
Ana buri dubi debe sappo mit li genni bamako do. Mi uddidi boutique goto Dravela Bolibana. Le goldeji mudun mi hebi mi mahi galle. Le tane 2002 wungu welti mi galedam mahade dene kabala. O uddugo boutique nafkan sanne. Gan wawa hewde nafa boutique sun walani waldna le mudum sabi yoga e clients bami nyamane ana boyata yobe dum no tidni golle se jung amen sedan le ngelon handen meda hasin e balle ko faabto amen yirimnde goldeji amen
durdala no yana be se ga baraki
sumu bettike kanko Ibrahima Maiga ko heewi e njayobe boutique aji gondi le region aji kai sikaso holiti wede kanyum en du wonko hebata e gollangal ebe paabo galleji kewdi lehem
kabotomia dene clients
min ka e client na genitomia torrafo wala hakuna amen ana fota dubi sappo e joyi mi da cotta o boutique mi hunte haaje yimbe ko heewi le gendini leetane 2006 warum gaydo mi hebi huune e cotta o boutique pa soor mi terengaaji didi
ebi se ga alhamdulillah yido boutique gaaji le nyaloma hande o ka na tayke nukule kewdi le leedi amen di nom holitiri wiide yoga e jodi be bamako kay to mi nya kan e sikaso
sikaso sugoro nunu
cotta be boutique gaaji ana faabo amen hebde kulleji fuk mi hasngini to menenga to miya min ga cottobe boutique heewi men andidi sanne first mi wala kalsi mi wa yeedem bamiya huune fu welikan so leeru waati mi yoba dum sabe boutique yidi kulleji amen fukna haaja men heba dum bangi amen do tama yahe nukku fu
c'est un raccourci pour nous
beedaade kebal ko dum yottinta leedi amen di dido boutique gaji nafa mudum ana mawni sanne nam holitiri wiide dunki andan do kabaruji bilide nedda ko do ni kanko Hasimi Madugu lewi mako njeyo ba dido boutique gaji to tawa fu atawam idi kontondira yimbe
menen walla amen jagotobe jottinama gidi tan 1991 pamde ne hitane fawartan nyolman handen men yibbe nodde tat commerçant detain jama on hew sanneli walde amene fami joini sendiga goto watti fusu batuy ana wada mede fotta hen molta tilalaji ko wolde mudun mede tewta du balli ko watti fu hono hebi tokka jagotobe be
dido boutigaji ana weldi sanne e sinade kom don walde chagontonde njeyobe detay li leedi amendi dantuma ko ita kany woni joko ndedo fedde
les gérants de
ce in wadi boutigaji le dededen ana moji sanne sab ana nato sabe jama ko heewi heba pabondura le nukuje den fataade do nato gedrago lobule denene
e juuda dunke andan do kabaroji bilidi e kebe woni kanko Abdul Karim Jamuteni njeyobe dido boutigaji golleji mudum ana waawi nabirde sanne yeso kebal leedini sabi kambe do e njoba usuluji
donc c'est un mayon
udrugandi boutigaji ana jogi nafa sanne ko naari bangal nyamireji sabi dun faabo ko heewi heba kulleji fuku muuyi sun la sabe boutigaji di ana tidim heba kulleji hannen dim hasngen mudun don yirimina kebal leedini du
enrichissement de l'etat
hono no indirte ko heewi boutigaji koroborobe leñol songaabe burno heewde e mudum sanne arande ngal nyaloma hande o yimbe le heewbe europe le tatiji kewdi leedi amendi kanyu endu ana nayoro bangal dido golleji woni yeyugol boutigaji dibe noddirta ko heewi suraka boutigi woni boutique surakaabe